manye obuzito bw'oli eno gye ndi njagadde omanye kwasanyusa omwoyo gwange oli kyabugako muntu kyatamala gazuula okukyakeera Katonda yo w'ekisanga yase n'ayamba Gabucha enjuba ebatenda vayo nomjakira oli mubuli chimu kwechinjeri singo muwendo na yesi jakutunda njagala kuba nawe kalibe sanyu obena ku njagala kwe omutima gwange Samu mikono jotwala Ndikulinda voli volu te jogense Ndikumanga sikula vane sikowa Maso we galaga ndaba wakabonero akakaka santie mirembe nesanywe byafe nebwe bali baba yekero bakwe kalakasa tuli babulunji akawowako Chikane namuka Kalibe sanyu Obena kunja gala kwe Omutima gwange Ngusa mumikono jotwala Ndikulinda voli volu te jogenze Ndigumanga sikula vane sikowa
www.mp3ugandanmusic.com